asma kukuna desi chevaka. Wow 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 wow. Nakuluma olomu kwano olomu ana simula bako. Nakumenya olomu ana eyandeka wano nagenda kukuna.
Omutima gugu wagana nebiro wazo mfafa tevita kwe somba. Jagala ntuke jasula musisigane amponyezo moyo. Nothing.